Genesis 11 verse 1. Umhlaba wonke wawunolimi lunye nokukhuluma kunye. Verse 2. Kwathi ekusukeni kwabo empumalanga bafumana ithafa ezweni laseShineyari bakha khona. Verse 3. Basebethi omunye komunye, wozani, ake senze izitini sizishisise, izitini zaba ngamatshe abo, nibetume laba ludaka lwabo. Verse 4. Bathi, wozani, asakhe umuzi nombhoshongo siqongo sawo sisezulwini, sizenzele igama, funa sihlakazeke ebusweni bomhlaba wonke. Verse 5. UJehova wehla kubabona umuzi nombhoshongo okwakhiwa ngabantwana babantu. Verse 6. UJehova wathi bheka, bonke basizwe sinye nolimi lunye. Yikho abaqala ngakho manje abanqanyulelwa lutho abahlosa ukulwenza. Verse 7. Wozani sehle, siye ukusanganisa ulimi lwabo kuba bangizwani, kube yilona lowo ulimi lomunye. Verse 8. Kanjalo Jehova wabahlakazela emhlabeni wonke, bephuma lapho bayeka ukwakha umuzi. Verse 9. Ngalokho igama lalo lathiwa iBhabhele, ngoba uJehova wasanganisa khona ulimi lomhlaba wonke, wabahlakazela emhlabeni wonke. Verse 10. Lezi izukulwane zikaShemu. UShemu wayeneminyaka eyikhulu, wazala u-Aphakishade iminyaka emibili emva kukazamcolo. Verse 11. Emva kokuzalwa kwa-Aphakishade, uShemu wahamba iminyaka engamakhulu ayisihlanu, wazala amadodana namadodakazi. Verse 12. U-Aphakishade wahamba iminyaka engamashumi amathathu nanhlanu, wazala uShela. Verse 13. Emva kokuzalwa kukaShela, u-Aphakishade wahamba iminyaka engamakhulu amane nantathu, wazala amadodana namadodakazi. Verse 14. UShela wahamba iminyaka engamashumi amathathu, wazala u-Ebere. Verse 15. Emva kokuzalwa kuka-Ebere, uShela wahamba iminyaka engamakhulu amane nantathu, wazala amadodana namadodakazi. Verse 16. U-Ebere wahamba iminyaka engamashumi amathathu nane, wazala uPelege. Verse 17. Emva kokuzalwa kaPelege, u-Ebere wahamba iminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu, wazala amadodana namadodakazi. Verse 18. UPelege wahamba iminyaka engamashumi amathathu, wazala uRehu. Verse 19. Emva kokuzalwa kukaRehu, uPelege wahamba iminyaka engamakhulu amabini shagalolunye, wazala amadodana namadodakazi. Verse 20. URehu wahamba iminyaka engamashumi amathathu nambili, wazala uSerugi. Verse 21. Emva kokuzalwa kukaSeruhi, uRehu wahamba iminyaka engamakhulu amabini sikhombisa, wazala amadodana namadodakazi. Verse 22. USerugi wahamba iminyaka engamashumi amathathu, wazala uNahori. Verse 23. Emva kokuzalwa kuNahori, uSerugi wahamba iminyaka engamakhulu amabili, wazala amadodana namadodakazi. Verse 24. UNahori wahamba iminyaka engamashumi amabili nesishiyagalolunye, wazala uThera. Verse 25. Emva kokuzalwa kukaThera, uNahori wahamba iminyaka eyikhulu neshumi nesishiyagalolunye, wazala amadodana namadodakazi. Verse 26. UThera wahamba iminyaka engamashumi ayisikhombisa, wazala u-Abrama, noHaroni, noHarane. Verse 27. Lezi izukulwane zikaThera. UThera wazala u-Abrama, noNahori, noHarana, uHarani wazala uLoti. Verse 28. UHarani wafa phambi kukayise uThera ezweni lokuzala kwakhe, i-Uri lamaKhaledi. Verse 29. O-Abrama noNahori bazithathela abafazi. Igama lomka-Abrama lalinguSarayi, igama lomkaNahori lalingumilka, indodakazi kaHarane, uyise kaMilka noyise kaJiska. verse 30, uSarai wayenyumba engenamntwana. Verse 31, uThera wathatha uAbrahama indodana yakhe, noLoti indodana kaHarana, indodana yendodana yakhe, noSarai umalukazana wakhe, umkaAbrahama indodana yakhe, waphuma nabo eYure lamaKaledi ukuya ezweni laseKhanani, bafika eHarana bakha khona. Verse 32, izinsuku zikaThera zaziyiminyaka engamakhulu amabili nanhlanu, uThera wafela eHarana.